Imanile anganwe bafana asikulume pelele ndawa tatani konke nginakho bese ngishimpilo yami Imanile anganwe bafana asikhoxe pelele ndawa tatani konke nginakho bese ngishimpilo yami Imali tatheni amafoni tatheni Nazi spamu zateni nazo Bize nishimpilo yami Imanile anganwe bafana Asikhulumi pelele ndawa Tatani konke nginakho Bize nishimpilo yami Bela mina ngize hey, Oh mina ngabantwana Bela mina ngize hey, Oh mina ngabantwana Awu matota ngize hey, Mina ngabantwana Awu matota ngize hey, Mina ngabantwana Zazezi unatuyezi Evidence mncane kabi Sokuyokholisa abantu bami Omdala unazwezi Lono munye mncane kabi Sokuyokholisa abantu bami Bela mina ngize hey oh mina ngabantwana Awu matota ngize hey mina ngabantwana Awu matota ngize hey mina ngabantwana Zazezi unatuyezi Evidence mncane kabi Sokuyokholisa abantu bami Omdala unatuyezi Lono munye mncane kabi Sokuyokholisa abantu bami